State music.
All right.
Unavozungusha kiuno utamu paka kisogoni na vyenye unahimili mishindo unagaka gonjwa katumbo kabira safi la kingoni na vile na kupiga gatindo wengi wanakuja na madura dhumuni kunipura toto mwenye kiuno cha dondora Waje na fimbo na bastura Wapige na vingora Badwa tuyumbi tunawachora Mkoto wakike akisimama fire Akitembea fire Akinama akinuka fire Mtoto wakike akisimama fire Akitembea fire Akinama akinuka fire Ucheze kamchezo kakijenga
Afekache
Yaki magi katakenga
Afekache
Usha ikanda kanunisha vimba
Afekache Afekache Afekache
Ulinipa nyusi nisha tina
Afekache
Walizani babu jenga
Afekache
Makumini mpeja nisha tinga
Afekache Afekache Afekache
Nisha pigwa vikumbo kwenye korido Kukutetea benzi lako girl Mwako mini mdogo kama pilito Kama pilito Nisha kwenda mbio kama marathon Pande zote kuzi sakado Basi kama kocha mini fagasoni Fagasoni Ntakungangania kama utingo Siko radhini kukose girl Nitaweka love bite kwenye shingo Nipo kama mlinzi kwenye lindo Kusa moyo wisi mapigo Shiga goti ni kuchape fimbo Break that and woman down Mtoto kiki akisimama fire
I love you
Akitembea fire Akinama akinuka fire
I love you
Kiabama Mtoto kiki akisimama fire Akitembea fire Akinama akinuka fire
Ucheze kamchezo kakijenga
Afekache
Yaki mwagi katakenga
Afekache
Usha ikanda ngano nisha bimba
Afekache Afekache Afekache
Ulinipa nyusi nisha tina
Afekache
Walizani babu jenga
Afekache
Makumini mteja nisha tinga
Afekache Afekache Afekache
Ucheze kamchezo kakijenga
Afekache
Yaki mwagi katakenga
Afekache
Usha ikanda ngano nisha bimba
Afekache Afekache, afekache
Ulinipa nyusi nisha tina
Afekache
Walizani babu jenga
Afekache
Makumini mteja nisha tinga
Afekache, afekache, afekache
Kanya round baby chana na Wakishika chini mina shika juu yeah. Wakwache siyo level zao Easy level zaki body man Pekecho, pekecho, pekecho Easy level zaki body man Make it chop, make it chop, make it chop. Easy levels of the body man. Make it chop, make it chop, make it chop. Easy levels of the body man. Make it chop, make it chop, make it chop. Easy levels of the body man.